nipe nini juu ya furaha ya moyo wangu. Unavyonipenda namna hii Bwana, umegusa moyo wangu. Najiuliza maswali, hivi umeona nini kwangu? Maana mimi wa dhambi, uweje ukae ndani yangu? Ni upendo wa ajabu kunichagua mimi. Watazama nini kwangu, kilicho ndani kamili. Almighty God, mbona si staili? Kuna namna na kutafakari ulivyo na sino.
Nobody loves me like you do. Nobody cares for me like you do. Hakuna nayefanya zaidi ufanyavyo. Nobody loves me like you do.
Sadiki wewe ni Mungu,
yeah.
Mungu wa kweli,
yeah.
Mungu Baba uinuliwe,
yeah.
Una siri au dhaifu wa ndani yangu, bado unanisitiri. Ona damu yako inanisafisha na kunitakasa. Pale nashindwa kabisa unanikamata mpaka naogopa. Ni upendo wa ajabu wa kunichagua mimi. Watazama nini kwangu, kilicho ndani kamili. Almighty God, mbona si staili? Kuna namna na kutafakari ulivyo na sino.
Nobody loves me like you do. Nobody cares for me like you do. Hakuna nayefanya zaidi ufanyavyo. Nobody loves me like you do.
Sadiki wewe ni Mungu,
yeah.
Mungu wa kweli,
yeah.
Mungu Baba uinuliwe,
yeah.
Nobody knows.